break them bounds.
Coulé.
Ok, double toi, wesh.
Coulé.
Blood kit, wifey, ok. A chani mweli we.
Nimo simbi wa mudorobo, amuviri wa negambuti wa mudorobo. Inshoti ni kondo vala tofu, upitoto piti za mpepo. Apo haya hivi mbambu utenga ni chova njinga. Anga ni chova njinga. Anga ni chova njinga. Yeah, apo haya hivi mbambu utenga ni chova njinga. Chilonga nino, chavi biongo vile fiti na maboko nano. Ise kuno wisaka buzz, but ingati chova njinga. Wila boy angati nisato papo iha. Ni gwiri lile msana, don't let the one go to western or blow to mozana. Ungankale yoga partner so, yo moves aje don't pass a number yako. Funo yeso test ako, savage arili jinga kabila. Chipa jigelo like me, zwati to kabila. Chipa niso chaya ya duke spandu, sichi mundu chodelela na. Saiko pathingani yotelela na. Nika ima pena nkala, nisi ya nakumba solo venera bigi baka. Quack quack, moving slow nga nichibaka. Man handle me mother nigga, kiki minga nichibaka. Nimo simbi wa mudorobo, amuviri wa negambuti wa mudorobo. Inshoti ni kondo vala tofu, upitoto piti za mpepo. Apo haya hivi mbambu utenga ni chova njinga. Anga ni chova njinga. Anga ni chova njinga. Yeah, apo haya hivi mbambu utenga ni chova njinga.
Nyebre, oto kwete, kufya indela na pamone ipoto nkwete. Kupena kwa umoru pia kashinga. Nemi modele shapala kori paka jinga. Like it.
Anga ni chova njinga. Anga ni chova njinga. Yeah, ileke, ileke, ileke.
Wala kwani shof setu teke petebo. Dinomu pampa mina pakonda nge puentambo. Ishinguluka west east pamona south. You drop it down loku twikila pamona seofi. Wapapu shaka mwana, wapapi shaka mwala. Mupepi nshaka mwale, mabebi songo bole. Mburi saka mana, she's twin one back pila sango mana. I confessi, lelo kampafu kwa tu chofe njinga. Uyo mubili kwa titwebe chinga. You damn feeling like Da Vinci Codes. Andwe company kinemu na tichafin.
Nimo simbi wa mudorobo, amuviri wa negambuti wa mudorobo. Inshoti ni kondo vala tofu, upitoto piti za mpepo. Apo haya hivi mbambu utenga ni chova njinga. Anga ni chova njinga. Anga ni chova njinga. Yeah, apo haya hivi mbambu utenga ni chova njinga.
Rockstone,
Libo, Kukunko, Namukunko, Nepo, just like Igwe.